AM Records.
Abba!
Kwanza kabisa, thanks to the Lord.
To the Lord.
Uzuri wako so waku download.
Waku download.
Unanishangaza kila siku misichoki. Mwingine kama we, misitaki. Wewe ndo fimbo yangu, baby. Ongeza raha zaidi, mami. Nikuweke tu kabisa ndani. Kwangu wewe ndo burudani. Wewe kiboko yangu, baby. Ongeza utamu zaidi, mami. Ni wewe tu, tu, baby. Tu wewe. I'll give you everything, yeah. I'll give you everything. I'll give you everything, darling. I'll give you everything. Nitafunga moyo wangu sitoki. Funguo ni kukabidhi we.
I'll give you everything.
Nitakupa muda wangu na noti. Chuta tunachotaka we.
I'll give you everything.
Yeah. Yeah. Ah, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. Chocolatey, magnetic, romantic. Jinsi ulivyo humble, baby, so sexy. Wanivuta zaidi. Kurudi nyumbani late, misitaki. Sababu nina wivu moyoni, kiwa mbali. Moyoni, yeah. Wewe ndo fimbo yangu, baby. Ongeza raha zaidi, mami. Nikuweke tu kabisa ndani. Wangu wendo burudani. Wewe kiboko yangu, baby. Ongeza utamu zaidi, mami. Ni wewe tutu, baby. Ni wewe. I'll give you everything, yeah. I'll give you everything. I'll give you everything, darling. I'll give you everything. Nitafunga moyo wangu sitoki. Funguo ni kukabidhi we.
I'll give you everything.
Nitakupa muda wangu na noti. Chuchu tunachotaka we.
I'll give you everything.
Yani sioni sisiki. Yani siwezi. Mama siwezi. Nani vuruga wewe.